olw'ensiku watali agalulityabula amazina naba n'abatta yesu beewaana mpaka kati ani amazima abamanyi buli akuyitako ozaddirwazaawa kyosiga ky'okungula olikungula entondo nakoowa nnyo okwagala abatanjagala besaayi nabwe mbayita bankeeta kakati nkulumba nga bwennumba nga nayagala emiziina n'esukka singa kale nazuwa bakateeyamba oba ebitambiro okusabira abaafa wamma omukazi eyafumbako ne bufa oba eyazaala ng'oli single mother nga baboogeredde ebikosa emitima ne nfuna sympathy ekalamu n'enjibaka mumpe enduulu ne bwe mutansasula sifaayo mungu yali kimbalira omusajja ayo y'emirembe mu ddyalyo ona sekendi ani olidde n'oŋŋamba kyakayiga ajja kusumbuwa omulabi abawaakukubirira amaguka n'omutamwa bamulimba n'omutwalo gumu n'ameeka awunzika agabye ennimiro ya bbaawe kyakayiga enso byakola nnyingi sekendi handi agolola ngolole taata ddaani mugula yawunzika abagobye nze birungi byabwe byenzisa okubawa ng'oyagala ttiimu egoba emipiira omutebi
okweyeteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ezo ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazibbira
n'olweyo olukaddiye batugamba nelumanya ensonda ng'oyagala ttiimu egoba emipiira omutebi
okweyeteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ezo ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazibbira
n'olweyo olukaddiye batugamba
nelumanya ensonda
n'abalanga emirimu okukola naba nabeera balanga kukuse ne bw'olibeera ozimba nnyumba ofuna musitiri kafulu wa biriki ali ku yintaani omanyi kyasobola tayinza kulongoosa wa kansa akiruddemu ennyakola bya kikulu siniya duleva avuga by'amagezi kyakayiga takisi k'ogimuwa ebivaamu era biba by'amaziga bwe bubenje ku makubo g'osanga kimbuyege era avuga bya kibuya wasa omukyalo omukugu asobola eyakasula ebbeero noonya ntondo sekendi handi agumya n'omutima ne bw'omala mwezi kiki kyatannalaba sekendi handi afumba omunyige balagavu nyasiba n'empombo amanye ennaku ye ne bw'ogyoga ebyokunoba yanoba n'akoowa n'abaana batazaala basanze abaagala nga baana babbaawe nawasaako omuto kye yaŋŋamba kiseera nze migunju tontabula yazaalako amanye olutalo lwaleeba tayinza kutyoboola baana babba okufuuka sekendi handi bayita mbingi okuba babwereere gwe godi faatha abamu babazaalamu bukyali butooto nga bukyasoma ne bugwa mu mbi z'abaniga roozi nga yayagala bbaawe naye olw'emiggo bufumbo n'amutama wamma omukazi eyafumbako digida neyazaalako looyakolereza ggwe ng'oyagala ttiimu egoba emipiira omutebi
okulayeteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ezo ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazibbira
n'olweyo olukaddiye batugamba
nalumanya ensonda
gamba ekijja si muntu manya kyolumba kyakayiga asaana muto munneewe wesombera puresha va kuba amatutu mutabani we eri alikuba amatutu ate naawe bw'obalaba n'oteega mubwebuzzaamu omusaayi butooto alifa emyereego libaluka ekifuba olweyo olukadde lwe lumanya ensonda ate nga bwonenya neyeetonda sekendi handi agaba n'obulamu bambi byakoowa bimuba mu mutima ate nnyo okumulangira ensobi yasooka kiri ebyaggo bya bufumbo bw'egganda kyabafuba okwetaaga ebisobu maama ebiyinza okunyiiza ne bbaawe zaali bamuddu kinyerere bw'obonoonya bannamusiro bo bamba n'obukulu saba olugaba abanjagala mwenna abalungi abampeera omukisa n'obulamu saba mbata okufaanana omuti abanywanyi nga bwe kuta amakoola kubeera ndi taataata ndita wangala nyo lumama amamira ensi eno neyalula ennaalivu.